twaba turi kujya muri Kongo umumotari nk'umutege kuko namenya kuri umunyarwanda n'inkoni kuburyo nandi twatuziranye ntabwo natungura ijisho ryanjye ngo baribone kuva ndi umunyarwanda
n'umwe muri abo bacuruzi bato bambukiranye imipaka hagati ya Rusizi na Bukavu aragaruka ku ngorane avuga ko barimo guhura nazo muri iyi minsi abagaragaza icyo kibazo ahanini ni abatembereza ibicuruzwa byiganjemo imboga n'imbuto mu mujyi wa Bukavu bashakisha abaguzi bavuga kuko kwishishanya hagati yabo n'abaturanyi b'i Bukavu kwatangiye iminsi mike nyuma y'aho intambara y'inyeshyamba za M23 yubuye mu ntara ya Kivu ya ruguru
iyo twambutse Kongo batubwira ko ngo hari abasirikare bafatiye Kongo sinamwe rero ntabwo dushaka kujya muza mufata uburenganzira mu gihugu cyacu sinako tugomba kugira demokarasi watu ntabwo muzajya muza kutuvogera uko mwishakiye batubwiye yuko umwana w'inzoka iyo wabyawe n'inzoka nawe uburi inzoka
hariya muri Kongo hari ihohoterwa rikabije amagambo asesemereza ubwo rero iyo ubaye nk'uvuga barakubwira ngo umwana w'umurozi nawe aba ari umurozi tukavuga nti twebwe tuba twaje gushaka imibereho ibyo ngibyo ntabyo tuzi ntituzi n'iyo biva n'iyo bijya
nyamara iki kibazo ngo kiragenda gifata intera nyuma y'uruhererekane rw'imyigaragambyo y'amaganurwa Rwanda irimo niheruka kubera mu mujyi wa Bukavu kuwa gatatu w'icyumweru gishize aba bacuruzi bavuga ko ubu bamwe muri bo bambuye impushya bari bafite zo gukorera ku butaka bwa Kongo zizwi nka viza ku mpamvu batasobanuriwe
twaragiye turambuka umupaka barangije bafata amarese pase bafata n'amaviza barayafata barayagarukana bagarurana amarese pase mu Rwanda viza barazijyana bavuga ko amaviza uburenganzira ari ubwabo muri Kongo ko guhera isa yateshwa agaciro abenshi bacuruza ubucuruzi buciriritse kugeza n'uyu munsi nta viza bafite ko zateshejwe agaciro
none waba ufite viza yawe waguze amafaranga yawe bakayishanyura ukajya mu kihe gihugu se kandi udafite ibyangombwa ntibishoboka
ku bakibasha kwambuka nabo bakavuga ko hari ubwo bamburwa ibicuruzwa byabo cyangwa bagasabwa amafaranga badasobanurirwa icyo yishyura
aho bakunyaza ibintu wikoreye kuriya ucuruzi Kongo ugenda uzenguruka wajya kubona ati gesa mbongo cyane ibinini bakaba bakunyaza ibyo warusi ntahubarije urasaba ukaza mu Rwanda
hari ikibazo turi guhura nacyo cyane ku ruhande rwo hakurya hari 5000 turi kwakwa mu gihe twarengeje saa 10 za nimugoroba bije vuba ntabwo tuzi impamvu byakwa n'abasirikare bo muri Kongo
abo bagasaba ko inzego z'ubutegetsi ku mpande zombi zaganira ibibazo nk'ibi bikabonerwa umuti
icyo twifuza ku mpande zombi leta y'u Rwanda na leta ya Kongo abayobozi bacu badufasha bakajya bagirana ibiganiro mu buryo bwo kubaka amahoro nta mahoro nta mutekano nta mutekano nta mahoro nta nubwo twabasha gucuruza bicare baganire bakemurane ibibazo bafitanye
uriho niba abanyarwanda bomoka bakagira ibibazo abanyarwanda abakongomani bakomoka iwacu ntibagire ikibazo ni ibintu mwakumvikanaho mukatukorera ubuvugizi tukabana neza nk'uko twari tubanye neza
ku ruhande rw'inzego z'ubutegetsi z'u Rwanda bwana Habitegeko François utegeka intara y'uburengerazuba mu kiganiro aheruka kugirana n'abanyamakuru kuri iki cyumweru yasabye ko inzego z'ubutegetsi mu ntara za Kivu y'epfo n'iya ruguru zacungira umutekano abanyarwanda bakorera muri iki gihugu gituranye
abaturage bacu barabizi uje bamwakirana yombi ariko hari abaturage bacu bajyayo hakurya bagahohoterwa n'aba bantu twavuze ibyo rero nabyo twaje kubyamagana kugira ngo dusabe ubuyobozi bwa Kivu ubuyobozi bwa Nord Kivu bacungira umutekano abanyarwanda bambuka iwabo nk'uko ducungira umutekano abakongomani bambuka iwabo
umwuka mubi ukomeje gututumba hagati y'ibihugu by'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo unateza urwikekwe hagati y'abatuye ibihugu byombi ugaragara nk'ushobora guhungabanya imigenderanire hagati y'abaturiye imipaka mu gihe ntacyaba gikozwe mu maguru mashya ngibutsa ko intandaro y'ibi ari intambara ihanganishije ingabo za leta ya Kongo FRDC n'inyeshyamba za M23 iheruka kubura muri Kivu ya ruguru ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bushinja u Rwanda mu buryo bweruye gushyigikira izo nyeshyamba ibyo Perezida Felix Tshisekedi yongeye gusubiramo kuri iki cyumweru mu ruzinduko agirira muri Kongo Brazzaville nyamara ubutegetsi bw'u Rwanda buhakana uruhare urwo ari rwo rwose muri iyo ntambara ahubwo nabwo bugashinja umuturanyi warwo gukorana n'umutwe wa FDLR uburwanya Temistocle Mutijima ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.